Octave Sounds
Young King Waxi
Swimsy Production
Zive pamudidigire mbuye Zivori usawache moto Zidingate ukulamulani Zivori usawache moto Zive pamudidigire mbuye Zivori usawache moto
Ndikumva phokoso lojuluka la my heartbeat Ndikumva phokoso la liwilo la magazi Ndikuona nkope zamanta zama blazi Antu wanu watedwa nzelu wakukanda dansi Eno saku zindikila zomwe zita tigwele Mwina mokolo watu wafinye mkaka wa mabele Tikudikila timve mene lipenga lita mvekele mwina Ndikwaru siru ziwa muda titengele Siti mamfela, will it let what with it Maibidwa nafe kwa matidikile ni camping Mwina ana masiewa, awa panga fidi Mwina siyo beza drama, zosa pangila bleed ao Mwina lapa zuti, anajo sapa Mwina wala bajuma, anajita josamba Ridikile ni mwina, 1 million jobs ijadi lemba Mwina, kazwa jumbo ja asio enda yozemba
Zive pamudidigire mbuye Zivori, usa wache mbuye Zidingate ukulamulani Zivori Zive pamudidigire mbuye Zivori usawache moto Zidingate ukulamulani Zivori usawache moto
Shia tinazala zabwino Zoipa dikololat Koma simu ngadisie inuyo ndikololat Mbuye mudibase kwa ifeti ma minute Ananwa gazi mwina siyo farati ma minute Munati muka mwena muzatenga olungama Zinalembedwa muklo patulika siza drama Muzabwela ndi crew ya sirikali okungana okufaza tsuka Nkuyenda mondondo zana pano Nkawa ilipa ntundu wanga Sata kumudzu sanzao iwo akagwa Kupondeleza mabasi mabasi azikanga Nasi agale kudalila ino koma asinanga Nkawa ilipa sojita zantua Munatsuka mwazwano one ni apa atua Munadigwani mwazwano banalibe laibai Andwa kuchimwa olata wele ngale mbai Lakio
Zive pamudidigire mbuye Zivori, usawache moto